agaasimaha guud ee wasaaradda bay'ada iyo duurjoogta koonfur galbeed Soomaaliya Ismaaciil Sheikh Mustaf ayaa ku dhawaad 500 qoys oo danyar u qaybiyay burjukooyinka wax lagu karsado. Deeqda burjukooyinka ayaa ah wajigii labaad ee ay wasaaradda bay'ada iyo duurjoogta koonfur galbeed Soomaaliya ay ugu talagashay inay ka faa'iideystaan qoysaska danyarta ah si looga hortago xaalufinta deegaanka. Agaasimaha guud ee wasaaradda bay'ada iyo duurjoogta koonfur galbeed Soomaaliya Ismaaciil Sheikh Mustaf ayaa ka warramaya deeqda ay gaarsiiyeen qoysaska danyarta ah.
Wasaaradda bay'ada iyo duurjoogta may insurta kale ugu jigi lamaad oo laga ka caawiyay shada qiimo shil dhow, gaar ahaan dadkii lagu talagalay intii abaarta saameyntay oo magaalada Baydhabo ka barakay. Intii lagu ka caawiyay walaalaha in sheegada Bridgecoin walow oo la fadaay intii wal Bridgecoin hayna, laakiin ku dad binoosa geedo la ka badbaadi la fadaay may hata yaanaha galan ha galay intii Bridgecoin gas dadka la ka caawiyay. Mustaqbalkan may fadaayna Bridgecoin kuna wajiga koowaad kan lamaad oo solar loo gaas la kashabaayo lagu kumaar ma doona haabad iyo geedo la kashado ama dhoolo la kashado intii meel ku baahan doonto. Mustaqbalka may fadaayna tan muddi system kuna dhamaad intii taasna hirgelina walow qarashka ka balaha oo qarashka baha doona yarayna, laakiin unu la kashadaana beesha caalamka iyo international community-ga ma suurtagali doona hoob bilaayara Bridgeco oo inagoona solar ku leedhin kalena ii sheegada hoob xilli xoroobaad la diira oo gaaska dadka ka shabada koraano oo walka ka karsado koraan untana samay doona stofka oo guud ahaan meegmalee 500 ois intii Baydhabo ka seeni sanadkii la dhaafay, taasoo saameyntii madii la aragay lunku guuri intii atana Bridgecoin ko hoogo la saaray tan wrong bulshada madaas la si stofka samay bahjeediyeena intii shidaalkii ama waxyaalaha stofkas ka sheegay fadhiyo oo wada korne in la koy korno oo challenge ay moojeen sasdraadiya marka may laare ee waliyo awoodu koraano atlistanti heerka lagu deero iyo ku kumaar ma koran iyo masaasa marka la ka hirgeli barnaamij kun la raaw in sheegada Bridgecoin kun kulliyada ay sheegay may fadaanan tan iyo in lagu gudubo heerka hadaw iyo in sheegay oo solarka ama dhin kale oo stofka lahay ama dadan kale oo solarki iyo gaaska lahay iyo falaan walu caalamka kaliya la kaga isticmaalaa meelaha Afghanistan.